magaalada baydhabo waxaa maanta ka dhacay doorasho ku celis ah oo lagu sameeyey kursi ah 1,450 oo kamid ahaa kuraasta doorashadoodu oo horey uu u hakiyey guddiga doorashada ee heer federaal, iyagoo sheegay in habraacii lagu doortay ay khaldanayeen. Guddiga ayaa markii dambe fasaxay kuraastii kale midkan amray in dib loogu celiyo. Xildhibaansareeda maxamed cabdallah oo kursigaasii dib ugu tartantay ayaa mar kale ku guuleysatay. Wariyaha v o eda mukhtaar maxamed atoosh ayaa warbixintan ka soo diray baydhabo.
tartanka doorashada kursiga 1,450 oo guddiga doorashada heer federaal ay horey u soo celiyeen ayaa maanta lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay. waxaa tartanka kursigaasi isku soo taagay ilaa 2 musharax oo kala ahaa Sareeda Maxamed Cabdallah iyo Naseexa Maxamed Yuusuf. inta uusan bilaaban tartanka, waxaa tanaasushay oo sheegtay inay tartanka ka hartay Naseexa Maxamed Yuusuf. kadib si gacantaaga ayaa loogu codeeyay Sareeda Maxamed Cabdallah. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Nuruddiin Ibraahim ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
maanta oy taariikhdu tahay 21/04/2020 waxaa magaaladatan Baydhabo inooga dhacday doorashada kursi ka mid a kuraasta xildhibaanada golaha shacabka oo degaan doorashadoodu ay tahay magaaladatan Baydhabo. kursigan waxaa ku baratamayay 2 murashax oo dumar ah, magacyadoodana kala ahaayeen Sareeda Maxamed Cabdallah iyo Nasteexa Maxamed Yuusuf. labada murashax ay ku tartamaysay kursiga, maadaama mid ka mid a ay u tanaasushay murashaxii kale, waxaan kursigan la geliyey cod gacantaag ah. sidaas awgeed waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada rasmiga ah, waana sida tan soo socota. Sareeda Maxamed Cabdallah ayaa noqotay xildhibaanka rasmiga ah ee kursiga 1,450 xildhibaan golaha shacabka, iyadoo heshay dhammaan codadka ergadii soo xaadirtay goobta si gacantaag ah.
kursiga 1,450 ayaa hore doorashadiisa waxay uga qabsoontay magaalada Baydhabo, iyadoo doorashadaasina ay dhalisay muran badan oo ku aadan inaan la marin habraacii saxa ahaa ee doorashooyinka. guddiga doorashada heer federaal ee FID ayaa dabayaaqada bishii Noveembar sanadkii tagay ee 2020 waxay hakiyeen oo ay kasoo horjeesteen natiijada kursiga 1,450 kadib markii guddiga ay sheegeen in mid ka mid a tartamayaasha uusan buuxin shuruudihii rasmiga ahaa ee loogu talagalay inuu maro tartamaha. gaar ahaan mid ka mid a haweenka ku tartamayay kursigaasi ayaa la sheegay inay da'deeda ka yareed 25 sano. si kastaba ha ahaatee, guddiga doorashada heer federaal ee FID ayaa ku dhawaaqay dabayaaqada isbuucii tagay in lagu celinayo doorashada kursiga 1,450 taasi oo maanta ku qabsoontay magaalada Baydhabo. mukhtaar maxamed atoosh v o a baydhabo